Echo Prince. No matter what. Emaxi Kuba.
Me. Ukweli nani wenenda hai. 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 Ukweli nani wenenda hai.
Love we empala ni kumuliro I'm on fire. Wozira it's another effect to me. Onirira otukula na bazungu bakuta. Guno gwefe tigwa kuvao. Omukwano gwefe gwa kuvao. Nkusaba baby bibogera tuuliriza. Nkusaba sigala nize gwolina. Bulicho yenda nze baby nja kuchireta. Nze kululu niwe luba lutalo nja kuvao.
Ukweli nani wenenda hai. 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 Ukweli nani wenenda hai.
Gavia ni wenja kukwenda paka kutianseno. Laka baby ago kaleo. Oli mula lewe gwena sima. Oli mula lewe budio mugwaye mbako. Sembele no pie ipense nkuboneko. You deserve everything leka nkugemeko. Baulira bubinge iwoli ninze leka tutambuleo.
Ukweli nani wenenda hai. 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 Ukweli nani wenenda hai.
Kankole na mani we chendobe munako. Ulicho yenda ngazi baby nchikutusako. Just know I love you. Like a baby I go call you. Your beauty makes everybody to wonder. Let me get it for you so you little by commander. Bakukume kubanza sagala kukwatako. Echo Prince, no matter what.